Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We exalt your name, Father. Hallelujah.
Yahweh. 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 Lenye nguvu jina lako Yawe lenye mamlaka linanipa uponyaji Yawe napona kabisa wewe ni mfariji peke Bwana nguvu yangu Yawe wewe neno lako taa yangu Yawe unanitosha Yawe Takatifu Yahweh ni mwaminifu Yahweh wa huruma Yahweh
ninatembea kifua mbele sababu yako Yawe Kamwe sitopungukiwa Sababu upo mwenye vyote Yawe Wewe ni fame Na tena ni ngome Nuru ya milele Siendi mbali nawe Kwangu ni waparata Tena waparaka Bila wewe siwezi Furaha yako Bwana nguvu yangu Yawe wewe Neno lako taa yangu Yawe Yawe
Yawe
Yawe
Yawe
Yawe Wewe ni baba mwenye nguvu Yawe
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 Yawe Yawe
Yawe
Hallelujah
Yawe
Wewe ni Hosanna
Hosanna
Ninakubariki wewe Hosanna Winuliwe Unastahili Hosanna Juu mbinguni
Hosanna
Na dunia
Hosanna
Hosanna
Hosanna